unaweka jila kwenye moyo wako wifi. Wakati tosha kula kiapo long time. Ashindo tako leo utakacho sometimes. Nisikize mwenzako one time. Nahitaji meditation. Kama kosa nionyeshe. Usinikomeshe nionyeshe da. Please don't be lying. Julie better election. Inomiza kuona wakuni pariji ndo analiza. Itajonana na we. Niseme na we. I miss you. Paka hata na shindwa kulala. Na itajonana na we. Niseme na we. I miss you. Paka hata na shindwa kulala. Ukumweza mkunu nona. Napata tabu, napata tabu, ila mie niwe free kama una mwingine better than me.
Tapenda tonane wapi baby, share na mi location. Gia online tu chate chapo turudisha connection. Usinache na ma question, ludisha attention. Mwenzako sijipati kila muda na kumention. Umejenga sira na hila kunikata. Siku zani baby kama uneza kuenda faa. Tumengu kia babaya wapi tulipojikwa. Maneno angekuwa chakula siki ulisingi lalanja. Baby is not over, pendo mekoza. Staki kwa mini kwa mba ulipo kuna mtu anachovia. Dele na hangover, na hangover. Over, nambie basu narudi ama ndo game over. Kila kona bala bala, stand kota dala dala. Tulikuwa tunangala ngala, kitandati tunagala gala. Sabipi kipenzu unazua msara. Naongea chozi shavuni lo siku ya tatu sijala. Yeah, don't do like that. Nami unafanya na star.
Napata tabu, napata tabu. Ila mie niwe free kama una mkine. Better than me. I miss you, I miss you. Nah, itajonana na we. Niseme na we. I miss you. Na shindwa kulala. Na itajonana na we. Niseme na we. I miss you. Paka hata na shindwa kulala.